One.
Sipingi, sipingi kwa na wewe, moyo umepona.
Owe, owa.
Na sijuti, kupendana na wewe, hata kumchiti na nanoma. Mina hii, ona twiga wengi, tunayona mengi, tunapuzia. Yani mina hii, atuna mambo mengi, tunalilinda penzi, anayonipa mengi, ndo mana.
Nimwimbie, naomba tu nimwimbie.
Oh baby, I'm for you.
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 Asante kukuacha na anzaje. We unipigi na matukio, unanipaga mpaka salio. Kama wewe wachache, kipi kingine nikitaki? Penzi jipya so marudio, nitangazwe kote kwenye redio. Nikumbatie, unibusu kidogo, naomba ujiachie, ujiachie. Unikaribie, unioneshe mikogo, nataka dozi iwaingie, iwaingie.